Batakewol Paul didabol ha Tesalonikien. Fasduwol didabol. Onon derdirabe. Onon deena jaumirawo men Yesu Almasihu wara en mopto ha mako. Amma min don toro on. Ta hakkiloji mon ummo law. Ta on kulato goddo wi on nyalade jaumirawo wari. Tema goddo wadan annabaku bana non. Malla o waja on dum. Malla o wiya minin min bindi dum der batakewol. Ta acce goddo esta on konoy. Gam nyalade majum warata sona yimbe dudbe arta turtana Alla neddo kalludo bo wanga mo hoddirana ma halkere kanko o dartanto kodume ko yimbe cujidanta ko be biata do wantedo o burnan hore mako do kodume fu o jodoto der haykaleru Alla o wiyan kanko woni Alla on ciftoraina mi wi on dum fu sa yimi ronno wondibe modon on andi ko hadata dum lata go jonta amma to sa'ire fottande wadi neddo kalludo go wangan bawde turtol sirri je don kuwa ko jonta bo amma kuje go latata ko sonato kadando de sotti den kam de latoto bawo majum kalludo go wangan amma Yesu jawmirawo men baran mo be pofde hunduko mum halkan mo be banguki mum sa'i o waroita kalludo o waran be bawde saydanu huwan kude maude e kaye fiji pewoji o estan majjube fu be hilaji mako kalludi be majjan gam be tali yidgo gonga ka hisnan nobe gam majum Alla nelanan be bawde esto ha be nuddina fewre ko be yebe nuddinai gonga be choyori junuba be hitetebe amma sey min getta Alla foro gam dalila modon onon derdirabe jawmirawo yidi on Alla subi on ha on arta hisnego on kisan gam ruhu Alla don huwa der modon gam on nuddini gonga bo min gaji on linjila be maka Alla ewni on ha on keba gedal mon ha teddungal jawmirawo men Yesu Almasihu gam majum onon derdirabe tabite njogite ko min andini on be bolle amin e batakewol amin Alla babirawo men idien hokki en tammunde tabitnde tiddini berde men ha foroybe mo eremum kanko e jawmirawo men Yesu Almasihu nde itina berde mon ndokka on sembe huugo e wolugo ko wodi.